ebye mikono bino ebisomesebwa bwe tutuuse kati y'ensonga esonga eyalengererwawo Kabaka mu Buganda mu myaka ejaana okudda kw'abatabaazi Mandoso ey'ebyemikono kusomesebwa ne kitakoma ku kutendeka batabaazi teeko ne zizimbibwa kyekituleese wano aba DIT okussa omukono ku ndagaano endagaano ne Buganda ebyemikono tubiwa omuzinzi eno ndagaano nkulu DIT ne Buganda Buganda eno kyakulabirako mu kutendeka ebyemikono y'emberebere omutindo gwakusituka DIT nga tutambula naawe Ssaabasajja twalina amatendekero tufunye nno mukisa gwanjawulo ebyenjigirizo bikutte n'amaanyi ebyemikono bisoosowazibwa mu Buganda Royal Institute bisomesebwa Kabaka walengera wala ne ku Muteesa One Royal University ebyemikono bisomesebwa ebintu by'obiteekera ddala mu nkola kale weegombebwa mu kitongole ekyo Kabaka Foundation otumbudde by'ekikugu katulwanyisa emirimu kubula nga tulinawe ayibene eno ndagaano nkulu DIT ne Buganda Buganda eno kyakulabirako mu kutendekera ebyemikono y'emberebere omutindo gwakusituka DIT nga tutambula naawe Ssaabasajja twalina amatendekero tufunye nno mukisa gwanjawulo ebyatekiniko bisibuka wano wano mu Buganda we biva tekiniko sikuze zigundite za Wakabaka ezimuzadda mengo tekiniko mukiwulira politekiniki kyamboko kwe tugatta ne Masaka tekiniko sikuulu Buganda yanabukadda buwafukesholo bulemezi tendekero lya Ssaabasajja lwa nsonga ziringa zino kyetuva tutta omukago nammwe eno ndagaano nkulu DIT ne Buganda Buganda eno kyakulabirako mu kutendekera ebyemikono y'emberebere omutindo gwakusituka DIT nga tutambula naawe Ssaabasajja twalina amatendekero tufunye nno mukisa gwanjawulo